Thank you. siyadlala oh mayicula yithi sonke
yadlala le number oh
mayicula yithi sonke yadlala oh mayicula yithi sonke
yadlala le number oh mayicula yithi sonke
yadlala oh mayicula yithi sonke
yadlala le number oh mayicula yithi sonke
yadlala mayicula yithi sonke
Yeah.